Cody. Switch sides, man, kurudi huku mwiko, we gon' see a hard ride. Tukija kutana chocho, unajua nageuka mnyama, nikija kwa pua maficho. Yeah, ototo wangu nyinyi, mimi baba yenu. Lana ni lana tu, wataitam kwe kireno. Kwenye tuzo za kununua, jina langu walimo. Zogo ni tete punchlines, zinaomua meno. Kama mti wa kare, mtabakia nipo jikita. Richard Rubakari, misi mna muda kupita. Wengi walotangulio, wamekosa pumzi ya kufika. Ukikata tamaji, yani, tayari tusha kuzika. Taendelea kuwa jinsi Mungu alivyo nkusudia. Mbakiaji, chombo kilichobakia doria. Wale wasiorijali, waendele tu kunchukia. Unapaswa kuwa imara, liweze kunifikia. Yetu na yusudu kacha dele tunawajibika. Underground na shika nguzo karapa alo sadikika. Misku fichu unaitaji juhudi na promo ya kutosha. Unyama bila peso unaonekana kaunya kiusa. Yeah, I know my time is coming cause I never hated yours. Yeah, I pray for more. Yes, I want it all but I won't sell my soul. I'm a little house without my brain before I leave my pole. I cannot get exposed to real, I cannot go. Yeah. Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation, still rap, darling. So cold. Safari lipo anza, nilikaza mkanda. And I started very small, haba na haba. Kutoka kwenye kisu mpaka panga la shaba. Mawa mikononi ni napanga mashada. Na uwa MC na wakata. Ukuta sebuleni kwa unapaka machata. Maiti ya dharani sio chaka tuchaka. Na tunapangani haina bampa tu bampa. Prime Haule, Prime Farid. Pre-addict, Prime Rashid. Prime ulama wa malanga kileo. Ugwadu kamfungo wa miaka alopata kimeo. I'm like Prime Rado, Prime KST. Nandomana niko gado kama Jay-Z. I mean Zay-B, rhymes kama upanga sijatokea. East Coast still I swear I'm a crazy GK wewe. Kaza kicho hatu play wewe. Dini high school sio cheche wewe. Hizo lip shine vipuri kuongea kwa viburi. Unadhani tunakona GK wewe. Vunga usijivamia. Pungu na kukaba na ujikuta umekamia. Kabla dakika hazija katika unaficho kama katekista na vaficha umebandia. You're playing with now, human is far play. Face off, out of the box, nigga I'm beyond cage. Choose one, so it's me or the mad me. I'm on my A game, so what's your plan B? Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation, still rap, darling.
Visivyopaswa kusemwa ndo wimbo squeeze. Sipojipata kwa mema kwa mjinga uchizi. Tupo busy na misha twezi datishu.
Ulizaliwa lunienginizwe basa wezi kuzamishwa.
Nafanya jili ya rap city, nafanya jili ya one. Watu wangu chini na juu, wote no man. Sifanyi ili mkome na wamsha ili kupambana. Kwa mina sumi ni ujinga akili ilo shindikana.
Peki yangu kama dili alafu na shine kama jua. Nazeka notamu wangu kama wine au mua.
Haupendi vya juu, why unapenda vina virelele? Unapokea pokea tu, kitota kuwa fair.
Maisha bish, maisha kwa jila no ish. Maisha kupambana, kuleta ulele mama na kudich.
Ukiluzi wetu squeeze onazusha unangoma. Ukipush wetu wanaisi utakaba kwa kona.
Yeah. Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation, still rap, darling.